Abishio.
Aturindi bengira rungwe.
J4D sound.
Mabisho music. Simu weu.
Acha to dance, dondo kali. Acha to dance. Acha to dance, dondo kali. Acha to dance. Tunakwenda Kimondi vile. Tunakwenda Kikonde vile. Wafuni wamevulugwa.
Vulugwa.
Madada wamevulugwa.
Vulugwa.
Kuna wajuba kibao,
hey.
Kuna maniga kibao,
hey.
Kuna madanga kibao,
hey.
Na kuna chula kibao,
hey.
Kuna watu toka buza,
uza.
Leo papa wanauza,
uza.
Miguu tunaburuza, na kanyaga wenye funza. Leo batakari, atuna habari. Wale sigara kari, wote wako chari.
Acha to dance, dondo kali, acha to dance. Acha to dance, dondo kali, acha to dance. Tunakwenda Kimondi vile. Tunakwenda Kikonde vile.
Wafuni wamevulugwa,
vulugwa.
Madada wamevulugwa,
vulugwa.
Nda mgongo kiunozungusha taratibu kama una kisusa. Na minipo kwa nyuma babu wamesha nyanyuka. Nimepaka mkongo leo mbona kitanuka ebo. Anainama yule anainama. Anachutama uyu anachutama. Nimesimama mie nimesimama. Boksa na yoki unoni inahama. Alo makubwa. Wakitonga wahuni wamevurugwa. Wachanika walangu wamevurugwa. Mabisho nasi tushavurugwa. Timuwe huote washavurugwa.
Acha to dance, dondo kali. Acha to dance. Acha to dance, dondo kali. Acha to dance. Tunakwenda Kimondi vile. Tunakwenda Kikonde vile.
Wafuni wamevurugwa,
vurugwa.
Madada wamevurugwa,
vurugwa.
Ah, Kimbo. Wem suza de boss. Mwambie ni zerevi. Nuniso. Alo kwa pia na eka ambiwa. Hii hapa nyingine tena. Nikiwa na Mabisho Music. Borizozo Comedian. Washeki wanu. By Maraza. Oye. Naitwaga SK the total la mama shamte. Wewe.